Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Those guys gassed out.
Yeah, we
take it. They gassed. At one time, the walikuwa natembea kwa Terminator.
Dekina dishiwa na kaswende. Paka head imehangiva. Hapa katikati juu imeokota.
Na kuambia.
Na ukitaka kujua adolewa ga serious. Unatoka hapo kwa studio. My accident ningeenda Ocha. Nipate grandma ave kwa dogi. Nige cheese. Nikole, hey, grandma! Grandma, that's you!
but that's
just me.
They were young like us. They were, okay.
Yes, maybe. They were young.
Maybe they were young.
Not wild.
Not as wild as us. Sisi.
I mean, you cannot say.
I think the wildest they got, maybe kufanya ngono akiwa uchi.
Ekonene. Episode 679. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, sindio?
Yeah.
Na leo tukuona msesushi na katu kitaja. Tukutu githenji wa chess. So, tukuna githenji wa chess.
Yeah.
So, nanenza kushinda chess hapa jo. Chatu wanze na hiyo jo.
Hapa hiyo area.
Yeah. Hey,
ngoja.
Watch your words.
Yeah,
because anything you say can and be used be against you.
Robo.
Unajua yeah. This was my schoolmate, eh? So yeah. Siwezi sema chochote kani.
Jamwe.
Jamwe.
Let's deal with these guys.
Effort and ending.
Skiza. Aya. Damn, hiyo nasikia vile msamu mefanya nime digress.
Yeah.
Waifu alikuwa niwe tukulikuwa na challenge ya TikTok ya school motors.
Mm.
Atilikuwa funny as hell. Atikulikuwa na moja ati high school flani ya ujakani.
Mm.
You bring to us a boy, we give you a man.
Zach. Yeah, Zach.
You need to use Zach.
Yambita.
Hata sikumuki. Shule nilikuwa nimeenda tu. Shule nilikuwa nimeenda.
Hubs, eh? Yeah. Yani, you know, my primo ilikuwa elimu ni mali.
Yes. Oh my goodness, primo
naweza kumbuka yenye ilikuwa gani tag rock ilikuwa rise to excel.
Yeah.
Oh, nice. Nice, that's nice.
Sikumbuki hata moja. Hata yani sikumbuki. Yeah, former inaitwa aje siku hizi inaitwa State House Boys. Nairobi Sec Milimani. Sikumbuki hata moto yao ilikuwa.
Uliamua kuchomea State House Guns.
Yes. Oh,
Yeah, but really, niache.
Ah, poa sana.
Yeah, chess inapeleka aje, because I don't think I've ever met anyone who's as passionate about chess kushinda. Don't think I have.
Yeah, unajua imekuwa a game, nilianza kama toy, alafu it has become a profession, it puts my bread and butter.
Yes.
Yeah, so chess imekuwa, it's a passion, it's something I do every day. Yeah, so inapeleka poa, nimefurahi sana, because just now it's countrywide, countrywide it's in the curriculum.
Yes.
So chess is in explode in Ikopoa. And the best thing about it is it's a mind game. So better decisions, better I think better humans.
And smarter. Are there moves? Can you move in the camera as a cram moves? Can you cram a move? Like, since ni kama ni cheki some grandmaster, alafu kwe, as long as nimeanza, nijo since alianza hivi, wacha nianza hivi.
Yes, you can cram. Like, the challenge is, the first four moves, there can be 4 billion different ways of playing the first four moves. So, you can't cram everything. So, you have to learn the principles, some paths to play and this, that. Yeah. So, it takes, to learn, it can be really fast an afternoon. But to master, takes a lifetime. Hata si wenyewe atuja master. Yeah, so ndio maana siwezi sema ati mtu robo pekee ndio siwezi chapa.
Ndio hiyo. Sidemofa fikiria nini? Chess. Inazua kaa ball. Pali katikati mnagongea na tu unaanza hapo kati. Hapana mwafu. Kuna vitu kwa chess ni tofauti.
Kama?
Yeah, vitu mingi sana. The game, ya kwanza mwini.
Anajua,
the game does not end until the king falls.
ukijua one quote tunataka
hata kwa na John ya chess
natawe huku kumeni rai ko na watch nini ile Game of Thrones mpya inaitwa nini
mimi
House of Dragon. What can we say in House of Dragon?
Yes,
can also we say it in chess.
Yes,
the game
is it's chess not checkers.
Yeah. They could promote chess. Right now it's accepted. Kitambo iko in accept you.
Now how important is it for kids? Cuz nonaga na feel ngika inafanya watu wao nakuwa sharper ama
much sharper cuz other studies was naonyesha mtu yeye anaanza to think in a methodical way. Hiyo ni muhimu sana and it has a lot of maths in it, so it's good for their education, it's good for their brain kupanga long term thinking instead of short term gratification ati unafikiria if I just do this lad have long term plans, and that imitates life. So right now vile iko in the school curriculum hiyo ni kitu poa cuz it's accepted. Kitambo watu walikuwa nadhani ni kaa kamari and things like that. I was very fortunate nilikuwa part of the federation. I was the president in that time. Now as much as I was the president, tulikuwa tunaenda mashule. I remember going all the way to even to Kisumu. In fact there's one school sijui niitaje. We were kept waiting and then the principal akasema hey, hii game hii ni kamari, hii game ya kufundisha my boys and they have no time. So kui promote, so it has come a long way. So I ministry imejua. It's fantastic because now going forward the game it actualize. Now you know Uganda just next door are better than us. So yeah, they are they're ahead of us. Even South Sudan,
where does the society
even South Sudan as in Noma.
Yeah,
kwa hivyo unasema South Sudan ni Mandenga na Chiefs.
Nasema Chiefs hata leaders wao karata yote
leaders ndio wanaochezea karata.
Makes you smart.
Yes, South Sudan made me surprise because considering how much chaos is in that country, I expected it because that thing needs concentration.
It was in the social fabric kwa sababu unapata onya sio vita, so akiwa out at the war it's a military game. Even chess itself is a military game, so in a connect very easily. So South Sudan, they have a culture of chess. They are players, and even when you are playing chess, your personality comes out. So kawe ni mpole, ka this gentleman over here utacheza like more relaxed moves. But ukiwa like aggressive kwa South Sudan, urusha mawe. They are good, they're very good. So the country, the first good outcome, education, and even just mtu akifikiria, you know, it's also used in correctional. I see you do a lot of correctional matters. Chess is very good for that because kam to hafikiri the long term, the long term consequences of your actions. Now chess will help them. Okay, it's one of the many different ways, but it'll help them think long term. So I would mean correctional facilities and things like that. So it's a passion. I can talk the whole day about chess.
Unless we are going the whole day about chess. Kids.
Because
if a kid wants to learn chess, na kuna haiko kwa curriculum ya chuo yao, kuzi nasema iko kwa curriculum, but is it compulsory, no?
Now, being in the curriculum is more to say it's a line item of the budget.
Okay.
So shule, inaweza tumia chapaku, to Mamtui chess. That was that changed last year. But before that, in a public school, and by the way, we still have public school participation sio kubwa sana.
Yes.
We just started this year. In fact, the first public school participation tournament is this August.
Yes.
This coming August.
Mm.
But before that, if you ask a public school, where most of us, I think we went to public schools, to support a chess program, the principal cannot. Either they spend money from their pocket or I squeeze from something else. But now, education ministry allows it to be a budget line in their sports. It's a recognized sport. And that makes a difference. If pesa will make everything to move. So if it's not in the curriculum, and how would you learn? There are many tools. There are many tools. And thankfully, tukona very strong federation. And there are a lot of chess professionals around the country, and there's a lot of knowledge, both online, the curriculums that are free, nanini. So to plug in is a matter of will and connecting with the the right people.
Okay, okay. Mm-hmm. So yeah, tumepanga juu ya chess now. Let's talk about other stuff. So
kabla tuende to other stuff.
Yeah, yeah.
Something about chess. Nakumbuka tukigrow, chess ilikuwa inaangaliwa gani kama game ya group of schools ama babi. Ukiangalia hata the board, the expenses that was involved back then, kupachesio. Alafu ipande ingine kamuku kwa mwafu na zaki, waliko gani tuwa draft. Sunaona?
Yeah.
So pia my parents waliko kionyeshua
mapekele.
Yeah, mapekele. Okay. Wanachuko zile pekele wane. Iliku nakani kama this is another version of draft.
Yeah.
Unaona? Na draft ni watu ubet on it na nini at that level.
Yeah.
Alafu pia draft ilikuwa inachukuliwa kama game tu ya base tu. Unaona? So
that.
Nini mefanya parents wone the difference between now chess na draft. Unajua kama sisi watu wa group of schools hapa. Ndio angalau watu wa public schools kina mwafu zaka hapa.
Polling station.
No, I'll agree with you. In fact, I like that word, polling station. Yeah. Now, say chess imepelekwa polling station schools.
Okay.
Oh.
As of December of last year, when there was that decree. But I agree with you totally. Chess has been elite. Imekuwa very expensive. So, ukiwa, even going back, ku afford, because there's tournaments, there's coaching. Sometimes you need one-on-one to become at the highest level. Unasikia tona, one tournament is like 1,000 bob to participate in. Mashule mob has it is a kwa na hiyo budget. So it has been very elite. True. Truth. Yeah. But now with the school supporting it and children now wale wako na talent, somehow the school budget inaweza wasaidia waingie kwa hiyo mainstream. But that's not to say the players like us, watukaa sisi who we organize tournaments and whatnot, hatuwezi bring down the cost. Ndiyo. Watu iwe much more widespread. Lakini through that, chess has been elite. I won't run away from that. Yeah.
Okay, ni kama vile basketball. Jo. Basketball hapa, tunangati majuni game ya ghetto. Tuko, which ghetto?
Because actually, stulienda nini event alikuwa metu invite.
Yeah.
Unakumka ile mtu
yalishinda. The last day of 2025 we spent with you.
Yes.
Na ilikuwa place ya kipunk. Kwa una shimbe, is there any tournament going on? Because tukapata, you're sweating your ass hook.
Hey, it's the 5 year. Squeezy watoini wa noma. In fact, our national champion is now 13 turning 14 years. Yes. Number one kid in Kenya. Mm. So limuona alishinda gari.
Alishinda gari.
And the girl who won was 21. Alishinda Nissan Note,
Yes.
Alishinda gari. So the Kaye alianza maybe when he was around 8-9 years. Mm. Na amecheza now, amekuwa trained in a very high level way.
Oh, okay.
In a very high level way, and of course putting in a lot of hard work.
Yeah.
And he's the best in Kenya even till now. Bado yeye ni number 1.
So we just go check hapa kidogo. Najua mwafa ataleta story baadaye. Winner wa chess alikuwa how old?
13 years.
Na aliwin nini?
Gari.
Alafu hapa ndo na ultimate arena vurugu winner.
Ini ya field.
Mwafa atatuambia watu vurugu watu walikuwa na winner.
Watu na shindwa kwa nini tuko na hii? Tulikuwa na field. Feed field. Na
feed
shao.
Yeah.
So tuko nimeenda nikawachukua hizo side za wanyama. Unapeleka feed field airport. Yora hili kwa late jo. Ame miss flight yake. So I think vila likuwa mejam diya mesawi jo. But nilimwambia apitie Nairobi jo. Akuza kwa nenda Kisumu. Akitoka Nairobi anaweza ikujia. So Field. Hini yako, jo. Yeah.
But talking of nini, jana funny thing happened. Nani ali visit church yetu jana? Nani? Ira ya darts. Ni David Munyu.
Oh.
Nakama kadonate to dartboards.
Oh, okay.
Yeah, of course, naka hit bulls are hivi. So easy. Unaweza muona amefika pale, majuu fikirie ni my guesswork. But, easy. Too funny, funny. Nini, they can actually... Ni easy to purchase these boards.
Yeah.
And maybe wasewane as a kwa creative nazo.
I don't know if you feel. Hii story ya nini. Kuzo ya najua kuna kwa very big boxing fan. Uli wachi?
Nili wachote.
Yeah.
Uli kuna side by side na football.
Uli feel aja juu ya kina feel na gasha hao.
Those guys gassed out.
Yeah.
They gassed. At one time, walikuwa natembea kwa Terminator. Pole, 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 pole. They gassed out. So it was who's going to gas out first. But you know, muscles are bad for endurance. Mm. But wako na dad body, kaa sisi. I think we can go on and on.
Kama nani, Otis, kama nani, Ruiz. Ruiz joke alipiganga msee wetu na mama
yake. Joshua. Msee wa gym. Alimchapa vibaya sana.
Alimchapa.
So endurance muscles zinahitaji oxygen mob sana.
Mm.
So the our my boy, it was six rounds for them.
Yes.
Mm. Six round.
One comment. Joker.
Kurusha ngumi ni
hard. Gasha out. Kisiru maini atatikira ya. Ikuko wakona iko.
Gasha out likuwa naomba knockout. Guda naomba knockout. Guda.
No. Actually, Gasha out, in my view, alikuwa nashinda yo game by points.
Yeah,
kabla
yeah.
nokiwa out. Eh.
Mm-hmm.
Hata kuna point that they wali stop kubout. Nika kulikuwa na confusion. Hata ref alikuwa confused.
Yeah.
Feel ali sijui ali turn round sijui ashike breath alikuwa tu zake
sio they did analyze you nini kasema hivyo like the first rule of boxing hiyo yes. Yani okay apart from protect yourself at all times inafaa yeah. pia ni do not turn your back
yeah. But
hira yeye kama turn back imeenda basi sasa mse anafaa kuimaliza ngoko ameisha
Wazee cheki vile mse uchapo nini unasikia bell mse ni kali kwa msikia bell kwa ding ding stop kirina undi meisha mse anatembea ngine anamfuata tu hapo nje
ilikuwa ni
noma sana
they have muscles for days.
Kuna time mse Wilder alichapwa ngumi na yule mchinese mkubwa
zang
Mzee alichapwa network ikapotea. Mzee akaturn round akitembea because yeye anaenda kuweka chai or something.
Unajua tufikiria boki choke. Hapa until uingie kwa ring. Kwa hiyo glass.
Ngumi.
That's why training wow. Kuzi mtu pigua ngumi ya sure kikupata vizuri unasiku meparara unaanza unapotea rada unaona for them walifanya poa kuwekea 2 minutes cause normally wani 3 walijua watu ni wazito and then they are not built for boxing hata hiyo ni kitu hata wote wanajua
ni bodybuilders
na pia si ati walikuwa naingia game uzuri Gashau is a good guy alikuwa shaoika kusema gata mapema alikuwa anacheza boki kitambo and then pia mimi nilia fan nayo
so
ukiwa judge ka boxers because hao walikuwa wamecome clean and like wale mabeshte wa mwafu wale wengine
wale wanjuanga
wale walikuwa jiona ni maboxer so these guys and boxing kitu watu wajuagi ni heavyweight au super heavyweight na heavyweight aiwagi hata atuonagi maso loga ni body yake ndiko hivyo sasa tu mtu wa baby weight amfanye nini ukiangalia ka Tyson Fury ni huge ni ana figure unaona ule Anthony Ruiz ni huge ana figure but ukienda to more black players apart from unakumbuka Foreman pia kwa niyo body shape but hao wengine ni vile wako well chiseled nani ukiangalia the ule na mpogaji Wilder Anthony Tyson wanakabaka but they are not this muscular au wengine ni body
these guys are that's much muscle
that's what alikuwa anachoka
fanya Joshua
anachoka
Joshua after Andy Ruiz ndio bodybuilding catch up na yeye because Joshua Musa Maga kama angejapo na Andy Ruiz I think ange stop Usyk because Joshua kitambo hakuwa boxer alikuwa fighter so Usyk unajua Usyk ni boxer so hiyo Joshua after atandikwe alienda kuwa boxer na zile muscles kika hivi unachoka sio patikana alafu Joshua kipatikana kidogo yo staga
no shida Joshua ni moja hizo muscles ziko poa na ni kata hizo shida Joshua atakangalia Muhammad Ali ni body ni figure ni body anayo body poa unajua kuna nikaa ukienda gym kuna mtu akibeba weight kidogo unaona inatokea poa cause unaangalia weight yake figure imetokea but weight yake si juu sana so ni figure the guy is just is a pure dark chocolate so you understand
who got figured out
yeah, who got figured out
Yeah. And nowadays it's useless.
You kopoa. So what are the fights zina come? So for our willy ni kuweka mkono juu hivi hiyo time yote si rahisi. That's why alikuwa na
si vile mako anasema ni maso.
Walikuwa mechoka eh. Wameenda hapo kwa kono na brother ni aje tu iko nini.
Iishe tu.
Kuna watu wengi walicriticize ule ref eh. Ule ref alikuwa hiyo match. Kitu watu wajui
vurugu.
Ia vurugu hiyo maizo big matches. Unajua kwa ule ref watu wamjui. Na wajui kwa ni ule ref alikuwa hapo. And I can say this without fear of contradiction. Last time tukianalyze vurugu one, kulikuwa na boo kingine ilikuwa inaendelea na true boxing. Na tukaongelea hata na ule boy wetu ule the Sudanese guy.
Yes.
Ule mtu tuli mention kama the top most respected coach na referee ni the same guy.
Huyo alikuwa kwa ring.
It's the same guy. That guy is the most, in fact, ukienda worldwide, jinaki iko juu. He's one of the top coaches. Na ukiangalia nice. Boxing, Kenya.
Top refs.
Iendo top refs na pia coach. He's a ref and a coach.
Okay.
Yuko juu. Ni vile ile fight, hata yeye unaona kuna sema alikuwa anacheka anauliza my brother the brother ni gani because angeza co-officiate as a boxing match
okay. But saa nyingine unaangalia sasa safety ya
content creators
but ilikuwa so to me ilikuwa okay miss
kulikuwa kuna point wangeendelea kiasi hiyo mtu angeenda posi ile serious.
Boxing is so dangerous.
From behind.
Very dangerous.
So, nani akimwangusha? Anaitwa
Phil.
Phil akimdundisha, the last one. Kuna moja alimpata, but haikuingia vizuri. But alimpata hicho kirabbit punch. Ingempata hapa vizuri. After kuangalia vile ile mkono ya Phil. Bete kijo, tunaangalia nani hicho, tunashindwa kashao, jo mate.
But unajua hizo kama si intentional, eh? So jua blow zo utupa.
Yes.
Kuna temuta ni za tupa, maybe kichwa huu ilikuja vibaya, ama nini, but huyo Phil, ukionea hiyo game yao, it was an interesting match.
Yes.
Juu kuna time Phil alikuwa, hiyo kabla Gashao anguke, Phil alikuwa amemshikilia hivi na mkono moja, alafu anamtandika na hiyo ingine. All the way back. Ndo hizo zingine akamkosa, akienda chini. So I believe both of them walikuwa najua ni nini wanafanya. But kitu moja najua ni huo jamaa alikuwa ref. Other guys allow blunder ifanyike hapo. Maybe by mistake. But kama ile game za kwanza, niliona tu ndo ref nikajua at least nani ameelevate. Antojo
jamaa.
Stubina ameelevate. Ni vile tu sai koga na ma nonsense. Mingi huku
za crowd.
Za sima boy wa mwafu yu MP wa sausi wa nini Langata nitwa nani?
Nani?
Jalas.
Alafu
ule mwingine alikuwa kwa box.
Jalas ndio nini?
Huyu politician kwa box kitambo mpiga ndo nani?
Ruben Dolo.
Ruben Dolo.
Dolo unajua alikuwa chairman wa box.
For a long time.
Ni nani ile time alipiga ngablo? Ilikuwa ni commander alikuwa. But time hizo siku za nini ole elections za multi-parties likamiki. Hei alipata gamse mingine.
Sini pale Nairobi primary, you are there?
Hei ilikuwa ni.
Waki fight.
Makada.
I go fight. Just knock someone out.
Ja kuna design ya kufight na. Like sa hizi, tukiwa na commotion na. Na nini, na Gashao, it's a fight.
Ni kupigwa.
It's a commotion.
You understand, eh?
There was like a woman who used to like run for parliament, Westlands. What was her name?
Betty Tet.
Ama. Kuliko kuna commotion na rende yake, na rende yake na Ndolo. Hapo Nairobi primary.
Oh, sikuza gumo. Kangumo.
Okay.
But hey, acha tutoke kwa boxing, acha tuongeje ya story nyingine hapa. Young people make up 62% of new HIV infections in 2026 as Nairobi tops the list of high burden counties.
I can officially say
I'm
half a century no longer young. I'm not in that group. I'm not in that group.
Yeah.
Ian
Ian
speak for your people.
yeah. Part of the 62%.
Yes. See, I miss young people now.
Yeah. Ah, see, kikam tu siku ongea jua magonjwa ka kaswende. You are young. Yeah. You are young people.
I'm a venereal magnet.
Kikam tu hiyo ni.
But naweza sema, siku hizi I think kitu inaogopwa sana ni...
Pregnancy.
Ni pregnancy. So...
I think it's always been like that, even during our parents' time, even during when
the
we were young.
They're most scared about being pregnant.
I'm not so sure. When we are young, tulikuwa tunaogopa ukimwi.
Yeah, tulikuwa tunaogopa ukimwi.
Vibaya sana.
That's how it was introduced to us.
Yeah, I don't know mwafika unaweza kumbuka zile magazines, ilikuwa zinaitwa Pied Crow. Pied Crow ilikuwa inatuambia juu ya ukimwi, wanaweka msea meisha, ako mbaya. Na when mtu huyu unaona hiyo story, unaogopa. Alafu, by the way, in the 90s and early thousands, kulikuwa na a lot. Of course, nowadays kuna dawa, watu wanaugua, wana... Hata, they're even better, you know? But those days now, those days unaona mtaani, unaona mse ndio huyu. Unamwona daily, unaambia huyu mse. Hata ukitembea town unasema, hey, huyu mse. Of course, kuna vitu zingine, but tulikuwa tunaiogopa. Nowadays... There's no visual. There's no campaign. There's no campaign.
Kuna unasikia tu msali daddy and then baadaye ukifuatilia unaambiwa this one HIV related complications. Maybe TB ama pneumonia. Sikuza the CTB. Ni pneumonia inapeleka kwa baba. But kitambo as you say, mimi nakumbuka there's a documentary tuliletewa.
Ila tuju.
Niko 202.
Ila tuju.
Ilikuwa tuju, I don't even know.
Wajua documentary ya tuju?
Vaginas were falling on.
Tuju became a billionaire. Niyo documentary. Ilikuwa commissioned worldwide. Yo documentary ira yena sema. Dekina dishi wana kaswende. Paka head imehangive. Hapa katikati jo imeokota.
Na kuambia.
Na ukitaka kujua adole waga serious. Unatoka hapo kwa uwe studio. Lakini like, wacheki. See, adole waga serious.
Unaonizo ndo zili traumatize mwafe. Kama uje kinyongi. Aki yee na alapa kachocha zaka. But, yo nini unasema. Tukwano kwa library chuo.
Iyo pa intro. Sindio.
So nakumbuka kuna siku tulikuwa hapo unajulikuwa tukitoka mneno kati ya area Samaj Park Lansaria Ngara hizo area So mwafu alikuwa boarding school ya kuni kuratia
alikuwa Caltex akipita Caltex
so siku tunaangalia
disrespectful dudes
ukweli alikuwa Caltex ndio maana walikuwa naeka mafuta kwa chakula
Sisi ya baba ina ya
Mwafu rudi China
Story ya Caltex inatoka hapi Niko liko na uniform ya Caltex
Yes, red na blue
Sindi ya red
na blue Alafu
Netule tu short Alafu kiangale utu mlegizo Those are rare legs So mbuzi yoni anywhere around the
car
So hizo kuna siku tumeperuse Tumeangalia Brother tulitoka hapo
Ata utaki kuwa na demu.
Ata utaki kila mtu tulienda
meguwa. Even mwini kwa discipline. Miyo shit ili last like 2 hours. Iyo tuju. Iyo tuju. Unafaa kuitafuta. Iyo tuju. Nesiki iya na jisahawa. Nenejua. Like ilikuwa. Alafu iku inaletua. Kaa sisi iletua starch. Iliyoko kwa the big screen paneto. Kuzojo atuja likuwa gamse ni former student. Unachikile venereo imedishi wa se. Demu wanafanya hivi. Kuisha. Like kuna hiyo nini but I think kuna kitu moja ni kunataka go back to kitu ulisema during time yetu I think like it was a double edged sword parents especially mothers of girls feared pregnancy niko nasikia mademu akiambiwa usiniletee mimba na cheki but on the other side the society as a whole feared HIV. Ilikuwa kila pahali jo. Ukimwi inaua. Ukimwi. Mpaka sisi.
It was a death sentence those days.
Yeah.
Even the stigma around it.
Mshano tisa tuko watu naenjoy ngono. Kuzuko na enjoy leo. Alafu rubbers naisho na ichapakavu. The next day uko. Oh yes.
Sinilisha poti yana story hapo hivi. Like. Cliff. Cliff is a fucking idiot. So kuna demu nime. Nika. Sijuka watu likuwa na jio nime hit. And then kidogo akaanza kuwa mgonjwa. And then tukoma nukufu kama liko tunaban CDs.
Yeah.
So those two pillars we used to sit on.
Yeah.
So Cliff kwa hapa napatia na story. But say, oh, damn, I think akona mdudu. And I'm sitting there. But, I was depressed for a few months.
Kwanza, yeah. Ukijishuku, yeah. That's when tona, everything is a sign.
Yes.
Mm. Dude. Uza fungwa gazeti ina iko in small print. Alafu kitu kadogo kama ni kwa tu AIDS. Mm. Unayona, unasema bas.
The reason, mpaka today, I remember a drug called Valium. Mm. It's an antidepressant. Nilienda hospitali ka prescribe you because I was depressed for like 3 months.
Inabidi
tu test. Niko naona tu mimi ni mgonjwa. Ukiko watu kidogo.
Yeah.
Hiyo siku na
hizo siku. Yeah.
Hiyo stigma ilikuwa na HIV ilikuwa noma. Ilikuwa kwa watu kidogo. Mbona ukimwi?
Ukimbelea kituo.
Hata mbwi kikuuma. Mbwi tu ilikuuma 2-3. Na mtu ameangalia na sikia tembelea kituo. Sijui unakaaje umekonda maybe ni stress ama mimi nakumbuka bro wangu alikuwa sick Kisumu. Alikuwa anasoma huko high school. Kapigwa mpaka surgery alikuwa mbaya kaletwa Kanairo. Kuna watu wengine siestai saa unikojua unajua ni kwa mtoi kukajua ka mti hapo tunasikia mademo hilo akiongea huyu ametoka Kisumu hiyo lazima ikuwe ni hapo ninge iko high school sijui baada ya alikuwa yuko tu alikam na yani ilikuwa tu ni mgonjwa tu kapiga recovery but nakumka my late mom alikuwa tuletiaga Joel kwa na Ministry of Health so alikuwa kwa department na dilinizo mgonjo.
Yeah.
Kulikuwa gana ma t-shirt za campaign hizo za hii.
Alafu katia nazo.
Ukimwi na huo.
Robo unakatia na ukimwi.
Tulikuwa na matepe kwa keja tu ya tuju. Ndio afisika bado iko.
Hey, maze, ilikuwa gani, lazima itafutwe.
Ilikuwa gani vijana mko hapo. Watu wanaona mnazitaje mpono tuna ziona kidogo kidogo kisikia mada ndula nasalimiana na kuja imigua reanga alafu yondi imewekwa kiingia naona eh watoto kweli mnaziona lakini sasa inato ile memory ya kitu uliona brother ulikuwa hai umeona hii umeenda umeenda lojo hizo vitu zilikuwa zinasikia
zilikuwa nini yani kitu moja ilikuwa na niuthi ni like a very significant part of our lives sisi kids like what we grew up in the 80s and the 90s yes shida yetu ilikuwa ni moja tuli grow up to associate madem na ukimu sha notice like kulifika ga level that ukiona dem the first thing unafikiria ni ukimu then unafikiria unachikio then ngono unajua unafaa kwa at least unaingia pale ukijua ni raha jo so kuna fikiria pale sasa hapa nitatokaje na ugonjwa alafu hata msha notice kuna wadi likamika ikakufa wadi ya shek bila mtu alikuwa akiisha kukudhela
amedhela
amedhela au kukudhela I think ilikuwa imetoka kwa kijaka kudhero kudhero kuisha
kuisha
kudhela
na watu hii wana grow in an era ya hii nini social media wako WhatsApp groups wana share mapon wana share ma hookup dates na things like that Airbnb vitu kama hizo as in raha is very hata kunilisikia mmoja kwa interview fulani akisema kuna kitu ka ukimwi as in they don't hawana aogopi hawajati
hawajati tenzetu ilikuwa kama unaonyeshwa the HIV infections in the country
maze kila siku
there was always a dude bad
na kikombea plastic
na kumbea
I love you check my ribs sura imeisha
hey my god baka
hizo siku uke discover zempi kuge sota eh akuna mtu mata kuluzo hizi
eh
kuluzo hizi
eh
I think they should go back to such commercials
kabisa sensitization kuna mtu amelala
kina Magic Johnson sijui ni hiyo raya ana I don't want to say kuna mtu alipeleka kuna msia alipelekwa nini kotini so those who have not kuna huu champion alikuwa anachita Suntagura she has outlived everyone
and has many babies
you see
Johnson nakumbuka kulikuwa kuna ile nini paka kuna teams zilikataa kucheza
Magic Johnson
kuna teams zilikataa
but there's the ignorance about around HIV because you can even have a HIV positive girlfriend, now you don't I skip over. There's a lot of ignorance around it.
Excuse me, pia niyo nini hizo ma ARV at is na skuma hiyo viral load inakuwa so low that hawezi. But still, I think it's just one of those things where tunajikonvinsigi. Like, at, according to me, it takes a brave man. Dema come, at okay, you go like, I have HIV, but I take the nini, my viral load is what? I'm still like, hell,
undetectable.
I'm not loaded.
Kuna kimoja ile musemaga hata ikamtumia kondiko tukota tumiaga kondiko tukijua dem hana cause dem angekwambia niko na ukimwi lakini vako hana wewe ungekuwa like uta think twice.
It's true.
But nini na mnaweza blame the present generation cause I think millennials na Gen X's probably mislead Gen Z girls. I'm saying millennial girls and Gen X girls. Millennial girls and Gen X girls grew up in the era of hate, misogyny, in quotes. The eras where a girl giving it up easily was frowned upon. So with that, they were able to stay away from HIV because unge gawa hivyo. But sa hizi, they've come and told Gen Zs that if a man can do it, a woman can do it. But the difference here, nature ni, women have an open system, men have a closed system. Closed system means one is a ingia kwa mtu kuna HIV na utoke bila. Dem akilala na msi kuna HIV, umsea na muachia yo virus ndani yake. You see the difference? But wamedanganywa. So my dem wana behave kama boy. Na mina na blame your generation ya nini kuzna yonaga online. They are there like, oh, I did this, I did that. I'm there like, you are misleading these kids. Because these kids will start feeling like they are boys. Sex for a boy and sex for a girl are two very different consequences. Example mupatia nani. You as a dude, sindio? Uzaba kiumeishia a town. And you go to a town, umit them, mu have a one-night stand, bila raba, na uishie, and you forget her kabisa. But what if that girl gets pregnant? You will forget her, but how will she ever forget you? She'll never. The consequences are different. And if you call out the consequences are different, girls say that's misogyny. No, it's this is life-changing for a woman. It's not life-changing for a man. A 16-year-old boy, I can make a 16-year-old girl pregnant. Yeah. A 16-year-old boy's education still continues. Sindio, everything continues for the boy.
Consequences.
Everything grinds to a halt for a girl. But if you bring up that, you go like, oh, misogyny, you're thinking like, yeah, no. If a woman can do it, why can't women enjoy sex? Yes, they can, but it comes at higher consequences. Now, Gia Tinder, what has happened? Why are the rates going up? Because girls are getting more infected. Why? Because girls are the same girls wale wana ruka ruka to everyone because wameambiwa it's the easy way to do it. They have an open system. So attacking is from this dude. Na cheki. Alafu pia moja ile Musa Maga, we can wash our shit with soap. You can't wash yours with soap. Like, hey. Why, what are we even talking about?
Na Zuma style. Na wengine pia, wanachama. Izo ma alphabet, but especially a men. Men with men.
Yes, yes. Kuzina MSM.
Kuzina tana mana na kuwana, iyo mwafa nasema an open system.
Yes, anakuwa
na
open
system. Nikuwa na joiko, you have something for Pride Month.
Yeah. Pride Month ni July.
But, nyumu na chukua, do you feel your sexual liberation? Because I feel like it's too much. Nowadays, if I watch every podcast, ya madame, I get that element. Like, I have my boyfriend, but I'm still exploring options. Najua kitambo that was frowned upon. Like, demi yako angekuambia hivyo, like it's early 2000s. I have a boyfriend, but I'm niko na malaya. Unaachana hapo, story kwisha. But nowadays it's celebrated. She's still dating. Konene, so nimekuwa nikibonga na wasi wako US, najua? Na wasi wangu wako US, jo. Kama bado hujajoin Lemfi, jo. Nangoja nini? Make sure umetumia promo code Ekonene. But saizi, wacha nibonge na wasi wako Europe, na pia nibonge na wasi wako Brito. Usisahau kuwa, join Lemfi, natumia promo code Ekonene, so that on your first transaction, your 100 euros, utabaki umepata 10 euros cashback. Na kwa uko Britain, on your first transaction, ya 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So nangoja nini? Baki umechangamka. No sahau kuwa, bado kio hizo ma area za majuu, unsabaki umepay your bills hapa. K Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet ama unataka kumlipia stima, unaweza tumia paybill haraka haraka. Madha anaweza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till, yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa Lemfi, unabaki umechangamka haraka haraka. So, baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code ikonene. Jia nini? Lemfi ni international payments for everyone. Ekonene.
Because also, like, it's not access to the wrong information on how maybe the world eco. And that is where unaona UK and Australia, they banned social media for kids under below 16. The age of 16. Because sasa now, ile life inakuwa portrayed huko, na yenye mwenye unamwambia tia some ya get, anaona hii ya mzaa, it's more hard. Like where other kids unapata pia educated women kama huyu mwenye anatoka hapo na mwambia you can do this kwa class anambia you can't do this, so inakuwa misleading, but ingine yenye iko kwa mtandao is so enticing. And then the fact that yeye akiongea hivyo, huyu mwenye ana show up kwa hiyo podcast she thinks everyone mwenye ana consume podcast nini content yake is an adult, but siku hizi kids have phones. It's all about the flashy lifestyle na nini. So whoever promises ama whoever can deliver such kind of lifestyle to her, ataenda tu nyuma ya tu budake, sikia mehepo, ameenda bash, then unapata somewhere freezing out kwa in the middle of the night outside the club. And then it can be taken advantage of. So also, it's not even sijui government na nini, ni access to the wrong information. It's so quick
and it's readily available.
And it's readily available.
Let me jump in. Also, government can influence things like sex education at a young age. In the West, sex education is very explicit and starts young. You understand sex, you understand how it works, the consequences, and whatnot. So from at a young age, they know. To you are 11, 12 years kabla wame hit puberty.
Yes.
Anajua the consequences, anajua. Watu wetu, tutuambiwa, it's a taboo subject. Taboo mpaka upate tabu.
Kuna issue ya sex education, nimekuzileta issue throughout time. Wakika kwa ni saa teachers wanasema, wani wachia parents. Na parents pia juu ya wana, wengi wana that deep relationship with the kids when atika teachers ndo ifanye. So imekuwa gana that push and pull, and currently hata issue kubwa watu wanayo ni ya sex education, ni introduction ya hiyo LGBTQ nini cause kuna vitu zinatokea ambako wanashindwa hii mtoto atafundishwaje, there are too gory even to discuss. Alafu hiyo point ya Ian alikuwa anasema about hata mwafio madem kusema the problem is cause squeeze it kuna hiyo freedom ya na kila pod ni tofauti. So them they can talk cause I believe kuna audience wa wale koe but now na go back to kitu ya na mesema under age, how do we how are they going not to be controlled but regulated, cause hiyo content iko hapo, hawawezi escape. Mtu akichukua simu ana scroll anagongana nayo. Once ameona udema anaongea girl power ki click, algorithm itakuwa namletea more and more and more. So nika to maybe kwa 12 ama 13. Then anaanza kuona this is the way. Na ukiende ule dem huyo ame mwenyeo pod atakwambia no, mi yangu si aim target yeye. Mi naisema yangu because of my audience. I'm not responsible for them. I don't even want to be their role model. I don't want to be their mentor.
Which is within the rights.
But now it's back to us. How do we bring these discussions even from a household level? Unaona? Because unaona the issue ya machuo. Kumekuwa ni push and pull. Parents wana blame teachers. Teachers wana blame parents. Then unakuna realize, watu wako high school for only 4 years. Teachers wako now for only 4 years. Before your 4 years, hizo miaka zako maybe aliingia akiwa 14 ama 15. Alikuwa mtoi wa nani? Kabla juu huyo Mr. Zakari.
Mtoi wako.
Alikuwa ni mtoi wako. Then after 4 years, anendelea na life, atakuwa mtoi wa nani? Baada anakuwa mtoi wako.
Yeah.
So I believe hizi vitu mobs zinafazia nze from home.
From home.
How do we introduce these?
Yes.
Zinaitwaga difficult discussions.
Conversations, yes.
How do we initiate them?
The worst.
Mbona parent aonge na mtoi juu ya Arsenal, juu ya World Cup, juu ya wanaenda wedding, mtu huyu anasimamia wedding and all that. Mm. But asikuja mwambie, unajua kuna ugonjwa kama hii ukifanya hii na hii na hii. How do we introduce them? How do we normalize them?
Have you introduced that? Neza kuput on the spot with your son?
Yes, at a daughter.
Okay.
Yeah, true.
Birds and the bees.
Yeah, I always have... In fact, Mugu, ile time walikuwa, kuzi migron kiendaga kwa room zao, up until sahi nani ametoka, boy yuko boarding, but hata kama naulizaga, muuliza issues, mupenda kuuliza issues za bullying, drugs, hizo issues za intuaje, waga ni bullying, drugs,
peer pressure.
Peer pressure, thank you.
Yeah.
Na issue za LG, hizo ma alphabet. So nikilita alphabet nauliza kama kuna mtu amewa, kuna any sign of sexual misconduct from another student ama even teachers.
Yes.
Na in fact, mimi nilikuwa naanza gana mimi. Nikiwambia, there are certain dads who are bad. Kuna pia mabudo me, ni watu wao. Kumbia, there are certain dads who are bad. But me still go that way with them. This is a conversation literally. Hata ukiwauliza watakuambia nime have now for so many years.
Because you have any of your parents when you have anything about sex education?
Mimbuyu alikuwa na kama ananiambia. Sunny, in our days, all we needed to do is just have an injection. But anyway, unajua hizo siku zao, they were liberated, and you have an injection, and that's the worst that that'll happen. But your days, things are thick. Mm-hmm. So at least mainly pata from Buyu, of course.
From Buyu. So chest na pia msa mathematics, eh?
Mm.
Na hii pata lazima to stick na kizunga, na kiswahili ndio always tuleteza ovyo. Who believe your spread ilko organic? Because me, I make yagi sense. When I look at the generation of our parents wetu, the generation of our grandparents wetu, they were not that sexually liberated. That's number one. Movement was very hard. Remember the way movement was hard? For this thing to have affected every part of Africa. And sayo, in America, it was known as the any disease here, manini.
Monkeys.
Blacks.
They are Z.
Gohomos.
Yes.
Nikuna
julikana kama hivyo.
Majucha.
Sisi, hapa, what are the rates of that? Alafu, don't forget, for men, probability yako kushika, as a man inakuwaga 1/400 every time unaichapa kavu. Unacheki. So madame, ndi wako na higher rates. But don't forget, madame wakitambo wako wanagaa kasa hizi. Body count. Saizi, ama demu watu wa saizi ya kikachi na grandmother yake. Ambia grandmother yake jo body count. Grandmother yake anachapwa na heart attack. Like instant.
But,
so, hiyo kitu ijaini kali ya organic. Alafu, mliona ile clip ya mse wa South Africa. Akisema that walikuwa nayo wakispread in South Africa. One of the countries with the highest rates ilikuwa gani? South Africa.
South Africa.
Hiyo kitu. Wa grandmother yetu wako na dinya na hivyo ja.
It's not even about hata pia wao kuwa that nini mahanjam kama hiyo. Even moving from one place
to another was hard.
Yeah, there was even that communication barrier.
By the time niko hapa and I need to go and borrow something from Robo's place, it's a day's march ama sijui. Watu wakae chini mpaka
a quick poll. Wewe na budako nani kuna higher body count?
The king of Tarakia.
Not take like sisi. Sisi wale tuko hapa tunajua body count haya kushina. The same way. Madam, madam hizo siku wewe try kumagine kabla grandmother ako meet na mtu ama kabla mamother meet na mtu. Kumbuka hata sisi reason hata hiyo size kuna body count high kutushinda. Niyo kianza kukatia alianza kukatia kukiwa na internet. Sisi kumka kuwa na internet. Internet ilikuwa game changer jo. Naweza kukatia na nikifanya kuwet kabla to meet. Tukipata nani raga.
Internet kwa mimi ilikuwa as changer.
Sisi ndio. Yes.
Like check.
Mimi check it. Mwaka nimejam na kila mtu. Kuna mtu mpongea mbaya. Elon Musk kwenda. She's going to criticize Zuckerberg. Hapo kwa Zuckerberg ni Nicola.
Will benefit sana.
Yeah. So but niko na kuuliza but unzapatia opinion yako kwa nafikiria uko na dinyana iza iza ni
I know I don't know the data about it but in the 70s worldwide kulikuwa na like that hippie lifestyle your sexual Africa. Liberation ma orgies na nini na nini
Africa.
I don't know kai ilifika huku unajua si labda haiko imefika hadi hapa but I'm just trying to think that we imitate the West exactly in everything that we do. And is that sound on is that mean? No, but I don't know. Are you saying that it is manufactured the number of nini like it was
I think what happened was me nikifikiriaga na ni vaccines.
Mm.
Somehow because Africans not going very trusting.
Mm.
Angalia China.
Mm.
China rates hazikuenda juu.
Mm.
But India's rates zilienda juu. Because kumka India at some point hawakuwa na dictate.
Mm.
Mm. Alafu they come and convince us even hapa Kenya, which is true, but they never accept that science. Because if they accept that science, it's going to bring up a whole other conversation. Kumbuka ile time tulianza kuambiwa, you can use circumcision as a way to stop HIV spread.
Sindio? Reduce.
Which continent has the highest rate of circumcision? In Africa.
Mm.
Followed closely by Middle East. Why is it that Africa yuko na the highest rates za HIV? Mnachiki. Alafu pia angalia, apart from hapo, he come to stories za the letters. Africa haina. Alafu sasa he come to non-circumcision, which
continent? Maji.
Yeah, but not as much. Mm. Especially in the 80s.
And there's no like surveys.
Especially in the 80s. Kuna kitu moja ile kubwa sana. Zaku ngole siku niko nasema back in the days, ungepata kabuda fulani kamzee. Last breath yake ni ilikuwa soga. Alafu na date. I think you could not come out openly.
Yeah. Yeah.
But now, let's look at, because we'll come to Kambua, like Luo Nyanza, it's spreading because of non-circumcision. Sindio?
Mm. Yeah.
But what about Western Europe? What about Europe? Europe in general. What about Japan? What about China? What about, you understand? Like,
I get you.
You look at the numbers and the numbers don't make sense. Like, this is the most circumcised continent. This is the most homophobic continent. This is the most. Alafu kumbuka, vile COVID ilikuja alituambia ilituravage. Which one is easier to catch? COVID ama AIDS?
For HIV, I get you. Lakini kuna other variables because kuna hiyo circumcision lakini kuna also the awareness the level of need hospitals and things like that, so there are many factors but huku for covid unajua sisi tunakula nini tunakula poa tuko they said they will be found in the streets dying.
Yes.
No. I think it's not even kukula poa manini ni we were exposed to a lot of shit.
Exactly.
But there's something they call herd and immunity.
Mm-hmm.
Like anything, like genetics in all, anything around you can kill you.
Yeah.
So let's, you know, just prepare ourselves for anything.
Exactly.
Because Kibera ingekuwa ina exist hapa. Mimi bwana jo tu ingi hapa ina tu hizi vitongo jiduni.
Mimi lo Bill Gates wala tena nini. Mimi Bill Gates on CNN.
Asema tutaisha. Asema
Africa should prepare. Hafu nasi kibi chapo jo. Alafu zisahau, kiateka wetu wakata na kibi. Kwa stress na ya, niku yeah. Then akamu na find out. But miwa HIV, it's one hill I'm ready to die on. I don't think our grandparents were that sexually liberated. Ata kuna joke, ngine wile mua gathayo, wile mua samati. By accident, ningeenda ocha. Nipa de grandma, tabe kwa dogi. Nige cheese. Nikole, hey, grandma! Grandma, that's you!
but that's
just me.
They were young like us. They were, okay.
Yes,
maybe.
They were young.
Maybe they were young.
Not wild.
Not as wild as us.
I mean, you cannot say.
I think the wildest they got ni maybe kufanya ngono wakiwa uchi.
History of HIV inanidigi a deep discussion,
many
deep thoughts, there are deep analysis about it, because Mwafana raised very very pertinent points, but the fact ni kitu kwanza tunataka mimi na clarify personally, HIV AIDS ni ugonjwa iko.
It's real.
Na ugonjwa real na ugonjwa ilikuwa na ni ugonjwa ina ravage watu. Ni vile squeeze wamepata kuna ma prevention.
ARVs. Yes.
Kuna ARVs za ku counter hizo kama virus kama imeingia. But bado iko. Ina ravage. So take care of yourself. Kuna zile wanasemaga ABCs of safe sex. Abstain. Unaona kuna watu noma, unaona kama mwafu tukonee sahi, an abstain, juu tukonee sahi. Alafu kuna ile be faithful, unaona kama ile assassin, iko faithful kwa mkono yake. Alafu kuna consistent use of condoms. Mm. Very, very important.
Very important.
You're a robot.
That's when atika nikwe biggest supplier of condoms. That nilikuwa iko nini condoms, si ndio? Eh, hizo ndio vitu
nasikia. Niko nafikiria atira enda kwa 5x.
Yeah. Mwafa kwa jatu robot kakuwa billionaire hapa. Mimi nataka ku hiyo ku distribute ya HIV. But lazima tuangalie mwafa mlete issue ya Africans are trusting sana. Tumekuwa gana vaccines ngapi zimeletwa huku zikakataliwa? Tulikuwa watu walianza kuuliza maswali before that. Kulikuwa ni tetanus. Ati watoto wapatiwe chuo tudemdem. Ilibidi the Catholic Church ndime stand ikasema no. Ya wapatiwe ni mnakumbuka.
Hapa nita.
Sasa kuna ingine wanapeana ya kuprevent cervical cancer
kwa madem. Kwa hepatitis.
Let me say.
So, hata hiyo ya cervical cancer, so hii watu hiyo wanadvise wakileta chuo, uzeenda uspita.
Somewhere you free on government hospitals, eh? It's free on government hospitals.
Exactly. But say, so kuna vitu, na remember kuliko ganile experiment kwa US.
Tuskegee.
Mali walidunga some black dudes na
syphilis.
That was some...
Exactly. So, if people have been doing that, how do you trust them? Minangalia the origin of where it came from. Then kikuja Africa, where it was ravaged, ni sub-Saharan Africa, ndi kwa ravaged, si uko juu. Then ukikuja sub-Saharan Africa tena unaangalia country, ukiendizo countries, ni regions. Kama ukikam Kenya, unarealize ilikuwa ni unaenda pale Nyanza, unateremka Nairo, kwanza ni Nairo, Nyanza, Mombasa, na coast. Then unarealize, pia kuna kitu, ilikuwa watu wanaanza kuleta cultural practices, no. Kuna wale watu wanawasi. Alafu hizo zingine mwafa me explain, unaona. So, mi kwangu I believe, niki experiment, ili come a biological experiment from HIV. One of those labs, na then waka deliberately waka infect blacks huko US, then waka leta huko, and then after some point, due to our DNA na kitu na maybe weather, sasa ikaendelea ku spread.
Kabla nini, nini nataka uanswer, pia uta answer, nataka uanswer hii swali, even right now, who's more adventurous, the African woman or the white woman? Endelea.
About the women.
You come to adventurous. Like adventurous. Who is ready to fuck on the first date? The African woman ama the white woman?
Ongeza pia Chinese woman.
Ama the Asian woman. Let me come back to the women. But about vaccines.
Yeah.
Vaccines, it's, they have eliminated diseases.
Yeah.
Right? Yes, maybe that Tuskegee experiment and whatnot, they were driven by some racist kind of mentality, which still we can see, we can still exist, I agree. But in the overall science here, vaccines, it has solid. Done so much good. It is a good idea to be on the safe side of science, right?
Mm-hmm.
But agreed, it's good to be cautious and all that, but kama hii awatoi, like for the girls, cervical cancer, it is the vaccine solves or rather it makes you not prone to get that
needle. Yes, because it develops over 15 years. Yes?
Yeah, because they get you early enough. So it's a good thing. So agreed, there are some instances kitambo were maintained the nature of vaccines. Agreed. You can have bad PR, but underlying is vaccines are very important.
And let's develop our own vaccines. I think
we develop our own.
We don't reinvent the wheel. We take your vaccine or mitpatia, the real vaccine, yes? And tunatengeneza zingine mpya. Unajua sisi waga wase wa kuimport ready made. Every time you're ready made, you know you can't go testing everything. We can never be anti-vaxxers. You know, that's another thing we can't be.
The only issue is like when the vaccines are created for just us, that's where the problem is, as opposed to when, like, you see, origin ya vaccines mingi zilikuwa ni vitu za kuwasaidia wao.
Mm.
Then zika trickle down to us. Like they didn't create the vaccine for malaria for us.
Mm. Yes.
It was so that they can go deep into our areas and colonize. You understand?
Mm-hmm.
So, ikiwa imetoka from your side ndo ikuja hivi, tunaweza I trust kiasi. But when it's just targeted to us, like it doesn't, you may skip your nini yao, you start thinking, this is, it's suspicious.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah, if it's not going to help everyone, it's only us. I think it becomes a bit suspicious.
I think they even got serious with Ebola when Ebola reached the US. It was not very serious for them.
Yeah. So,
kuna time, a previous one, those cases in the US, two people, I think, if I'm not wrong, they transferred there. So now they got serious about the disease. Because all they knew, it's just to go West Africa. Those West Africans, it's not very highly contagious. Haitafika huku, no problem.
Yeah.
But you see, the truth of the matter is they're the ones who are at the bleeding edge of science. They're the ones who decide what is important, what is not.
Mm-hmm.
So Sisi, we also need to be on the table, right?
Yeah.
We also need to be deciding, hey,
we need to be, but now we have leaders like the ones we have. So
like the Benjamin Swali,
the adventurers.
Who are more adventurous? White women or African women? Instead of saying white women, European women or African women, who are more adventurous? Even with all the media let go now, so easy. Who are more adventurous?
Well. I think you're putting me on the spot. But there's no survey. You see, it'll just be my own individual.
But from the outside looking.
From the outside looking in, I think Europeans are much more.
The fact unajua pia alikamu akatu hypersexualize so tunachukuloga as these sexual beasts unacheki saa ile
design
if anything happens like you know you get a vile kuna happening like mseka Emmett Till that kid who got killed in America was 12 years old ama 14 loka Emmett Till ilikuwa that he whistled at a white woman why did they believe that because they believe that sisi as black men all tunafikiriaga ni ngono so you know, it's so easy to nini mpaka ushaitiki gile story ati back in the days inaitwanga nini statues za back in the days because nakiwa kwa dick ndogo because they believed that the smaller the dick the more the intelligence Didi was intelligent you know.
I had no idea
kwa nini zina insist kisi wote tuna dick bigi pia it's another veiled DC.
I think there are studies on that.
Deki bigi, see, but still, I kwa ki just a compliment. Ina kwa gafia ni, sufikira tu gona full time.
Yeah.
What do they invent, apart from sex?
But
kwa gani ka, siya tufikiria.
Kwa nisuma damu yetu, akili yetu yote, inaenda wapi?
Inaenda hapo.
Inaenda huko.
Hako mna joyo small penises on statues?
That's so interesting. How do you even justify that?
Wali explain scientifically. Wakasema, ati ile energy nenda hapo kwa ngwanga intoaje
njwanga
kwa njwanga
ile energy
so inatoka hapa
might be true
look at the Chinese
for intelligence
isn't that aja tolea tisarita Chinese kwa heshima sikizeni jo small penises on statues the small penises on ancient statues are primarily a cultural and artistic choice not a physical reflection of the men they portrayed historically while large erect genitals were associated with unbridled lust fools and barbarians small flaccid penises symbolized masculinity rationality intelligence and self-control
Wait.
No cheki so when these dudes are there zikituchorea oh madingo dikzina to this bado zinasema ati sufikiriaga that's why cuz ukifikiria story ya Emmett Till you're like this is a kid who's 12 years old ama 14 sad, is not thinking about sex. But ulichekivilo mtu alipigwa. Alipigwa mpaka madhaki akasema, let's have an open coffin. Do I say on the price of hate. Nacheki. And for them to rationalize that. But now, atuja explore the issue. Why do we feel HIV infections is on the rise? Tumebonga jua, there's not enough, inaitua nini? Iyo, like, kama time yetu. Time yetu kuna umechila hapo, umendo ume setikatia bekako ka 4 PM na chijimigadu wametokea. Wacha mpango wakana. Kulikuwa na a lot of
it was in your
HIV.
Face.
Alafu pia hata mangoma, za kina Prince Julie. Ukimu inaua. Sikizu kienda kwa studio to ukimu inaua.
Even it's not even a topic in the forefront. Either.
Yeah, it's not a topic.
It's not in the forefront.
I think mistake ili kamna the way programs conceptualize your so many programs, eh? Kuna time HIV ndi likuwa ndo mboka.
Yes.
Ya NGOs. Mpaka ma briefcase NGOs.
Yeah.
Sijui ni niyo ndi likuwa NGOs move. Kuzi NGOs ndo play a role sana. Alafu sana ya work hand in hand na gava ku throw in resources. Unawaka sahi NGO zote. Hata wala likuwa wanafanya vitu za HIV and AIDS. Wanafanya story gani sahi? Climate change. Wanenda gatu pale kwa zile zintuaje kwa laptop zao, wanaenda wanaangalia proposal zao, wana edit, wanatoa HIV AIDS, wanaweka insert climate change all hivyo tu. So ile momentum ilikuwa, ile funding ilikuwa yote ilitoka kwa hiyo akona hiyo ashamaliza, but they forgot one thing, haikuimeisha. Hizi vitu zote si wanazo, hata hiyo ndio kitu inatu affect pia kwa ile job yetu na kina Ali na vitu hizo. Watu wa Kenya wanafikiria jua kuna terror attacks Nairobi. Wanafikiria terrorism imeisha. Kumbe recruitment iko juu, radicalization iko juu. Na ukienda county zingine, Boni Forest huko ni war daily. Ukienda Garissa huko ni attacks after attack, unaona? So ni vitu zinaendelea. So with HIV and AIDS nikirudi, watu walikuwa wanafikiria hii kitu tumemaliza, sasa kuna dawa tunaweza fanya vile chenye tunataka. Kumbe hizo dawa anaso bado mingi ni experimental, eh? Alafu anaso inaweza kushika ni kuchape in another way, maybe body yako haiko as strong as you think.
Yes.
So hizo issues are prevention, watu wakasahau, wakatoka. Awareness, watu wakatoka. Wakakimbia, kuna ARVs, there's a cure for it. Instead of to work on prevention and awareness. Alafu bado tunambiana ukishikwa nayo dawa hiko. But zile mbili, awareness na prevention, hapo ndiyo campaigns zilisha kabisa.
I'll still go back to the campaigns. The same way wawusema the alcohol abusers, they are not being used to advertise alcohol. So unaona tu ni models na nani. So unaona nini campaign ya kitambo ilikam na ikapunch. Kasema like this is what you're going to deal with. Na tikia tobacco jai change. Tobacco inakuanga tu ni kama some, it's not even kitu inakaa like in human form. But like keep smoking this, but at hapo nyuma kuko hivyo. So easy post watu ziona tu wanapita. Like utaiona tu NGC useme it's on the rise. But it's just that. Ni ka percentage, ni number. Just scroll past alafu. Kama umeenda next to whatever event enye ilishika nini weekend. But if they really punch in kwa campaign, I think sahi kama if that all posts, when as I sema pia ikweni directive ya Ministry of Health, if all posts enye ina spread awareness about infections, inafatua tu ni like images ama documentaries, testimonials za the victims. So I think that would be very powerful.
Okay.
Maybe it's the money also. Maybe the people with the money or donors, vile amesema. The donors, maybe in their countries, HIV is nothing.
Yeah.
It's not even an issue. It's not even the front.
Huku
ndio ina vuma.
Bana zataka watu ya saizi jo anze kuichukua serious.
Wanafaa.
Madem jo tafadhali jo. Msisikiza these older ones. These are older ones are bitter. That they missed out on. You used to read the whole face. Shachiki that new word, the whole face. And dem atakuambia like, I'm in my whole face. Alafu, I'm supposed to still mess with you. No. I don't want that.
A lot more of CHIV and AIDS peke yake.
Yeah, hizo zingine.
Hata sasa hizo zingine. Unajua watu walisahau kunizo ma. Na in fact hizo ndo zinatandika watu vibaya. Hata kuna start ya na zako alikuwa ananimezesha hapa hata ndio fanya sasa travel kwenda Europe sasa. Unaona juu rates huko.
I think Europeans wenye wanafaa kuja Kenya wanafaa peana tu resort zao za kasoe.
Sasa, sasa ile umesema sikio ni hicho. Nairobi records the highest syphilis cases in Kenya as health officials raises concern. So if you can notice one thing, it's Nairobi. Where is the most liberal city in Kenya? I think Nairobi itakuwa number 1, number 2 itakuwa Mombasa.
Yeah,
and you see it's happening there and it's happening because me and I'm trying to be nini, it's happening because girls for me and were to give it up as easy and to me I love that old school girl, the one who used to make me really ask chase. For it
all
and
to step verification
oh me no going to
buy me some bike.
Unajua ile ile shano tisio hiyo hiyo ile ile like if there's something that iko na tubambaga ni those two words kafunge mlango acheki but nowadays unajua tu you are going to get
the door is left open.
I'm not in the
maybe two of you
you understand so I feel like right now mademo ameambiwa kwa kama maboy and you know boys are hoes. So now if the girls end up being hoes, the kitabu ilikuwa ga boys ni hoes, lakini they don't get it as much. Dem akiwa ho, she'll get it. Atapata as much whatever she wants. And it's a game of probabilities. The more people hit, the higher the chances of catching an infection. Na akisha ikatch, na bado yuko Tinder, anamua, oh, I'm so angry, let me spread it to everyone. You are the one who wendu lipata. See, to everyone alikupaya. This other dude, loser on Tinder, is now going after you, eh? Ama nyumu nazengia Tinder ja? In another life, would you be on Tinder?
If I was single? Yeah, if I was single, I'd be on Tinder. Yeah. On Tinder, yeah. Oh, okay. people get married on Tinder. Well, kuna premium. Ile unasema, unatafuta wife, unapatia na hizo 1, 2, 3, 4, 5 criteria. That is what I want. Na unalipa. So it's not for jokers for hooking up. Not that hooking up is jokers, but Tinder is... It's good... a silver lining in every
I tried it for a day when I was working at Homeboys.
Yeah,
so I installed then me na niko tu hapo naangalia swipe and then the next morning nasikia Jimani na Calvin wanabonga juu ya Tinder. Kumbe hiyo ku swipe right it means something.
ume accept
yeah nika ume accept so me probably accepted like about 50 bitches because me mimi naona nika I'm doing shopping naangalia hiyo sura hiyo ifai naenda the next so nikisikia kinajua kiongea hivyo and oh shit kwani nime accept nika uninstall na nikaachana naye. So there is a profile out there for me. I don't know what I called it, but there's a profile. Ile siku sign out.
Tinder assassin.
On Tinder assassin. Sikuambia, sasa ni muambia aje zake kwa Tinder. Ile last week, Zaka akiwa absent, niliwambia Zaka na watch nini? The polygamy. I know this guy.
What the fuck is that shit?
Mwona hata nini mlikuwa na
shia polygamy. Shia hata wali ya mame dedi na HIV.
Na kukani lipata wife akiwezi nga mbuzaji, unahoch pono hocho. Nika pono ya South Africa. Mwona unapepeta na every like 2 minutes wana pepetana.
But South Africa wako na hiyo nini? Wako na hiyo rap. Nakumbuka Shaka Zulu. Hiyo kitu ilikuwa mzee anakuja na gold skin. Anajifunika. Hey, South Africans kuna vile hiyo sekta. South Africans, I think hiyo sekta haogopi. It's very open to them.
Basa umesikia, highest HIV rates in
Nairobi.
Nairobi. So now how are you supposed to tell these young dudes? Because me, I can only talk to young dudes.
Young
and
dudes.
Tell them that...
it's real.
First equal.
Using a rubber, but still going down on her is useless. You know that?
But
if I'm using a rubber, I'm not going down on you. Why? Because... I can still get it through the mouth. Najua hivyo. So kwanza kitu kama chlamydia, gonorrhea, bacterial infections. Uzazipata through mdomo. Macheki. Afu don't forget, who demiko in her office. if you're in your office unajimwangalia sahani ya ilambu na watu wengi yes sahani nafaa kulambwa na mtu mmoja so
they should be scared to death
hata your size I don't know man
but nothing scares them nothing scares these guys are brave bana
movie squeeze hata ni foreplay tu na chikitu chalia ameenda chini ama dema ameenda chini
yeah
so for them they try to you know reinvent whatever they see so I think the campaign don't eat it don't heat it. Yeah, ni kuambua tu there's no way to sugarcoat this because I think we are here because of sugarcoating.
Yeah.
So nile tu usikule bila protection na kitu na kula bila protection usilambe.
And if she's in our office,
labda unajua tena kuna ngoma za lamba lolo.
Nakwambia.
You story your office, no toilet in rappers, you can't turn a hoe into a housewife. I don't think you can turn them alikuwa na hoe face into
No,
I think that whole face is a whole face. Unajua ataona tools kadhaa.
Tanyari.
Atapata tool kama ile ni mlicheki ile raya ilikuwa inapepeta. Oh nini Damian nani hiyo? Damian Didi hiyo. Sio Didi jo yuko pale jo ameshikilia kaka jo. Anapita pale like I'm wise and intelligent. And Anapita pale as wise and intelligent. This barbarian. Ira ingine ni barbarian. Fuck Conan. Pita hivi.
Mwafu. Unajua kuna tumeseme the way uneza. Shida hii kuna watu wengi. Some of them even our listeners. Ikifika ganizi deep conversations. Wanahepa. Wanataki kusikia. Wanapenda zile zetu zingine. Where else? Tunapenda gaizi so that we have them for the next 50 years. Unaona ndio tukue bado tukue hapa nao. So unaona kuna vitu pushiwaga kama hiyo atuogopi sisi tunaogopa tu mimba na wanasema mimba na kuolewa
moto.
Ujimoto pia wameka kwa mix. So mtakisha kuambia if you look at it sexually. So ni fanye tu mkisha van protected sex ameze dawa. That's it. Unaona, so kuzi ni mimba wanaogopa na commitment. Unaona, we have to open our eyes together with them. Wakamu understand sex and protected sex iko na consequences.
Yes.
Na consequences kuna the physical, alafu kuna the emotional ones because kuna vitu ziko involved.
Yes.
Na kama na then pia kuna the mental aspect of it. Hiyo mwafula nasema dema kisema na go through na nishaona sana na madem cause madem kuna between a certain age wengi unasikia amejamishana na mjama wake wengine tu kidogo hata wamekasirisha najua kitu haiko na ni kitu ata work through hata zingine hata they don't need working through ni kitu ita fizzle out but jua lisikia beshte yake na go through that phase. Jua liona aliyosikia online so pia anaingia kuyo mix akishaingia kuyo mix anavuka na every Tom, Dick and Harry and that's all anakamu wana contract ukienda ese nayo vile mko anasema ese kuni hiyo issue ya nini kwa so ese ndilianza hati una madem na nini that's why it's so high ndo akakuja na mbinu zingine ati za kujiponesha
kata zuma unakuka zuma
kuese acha kama kuese tutoi katoi nikataga kunitoka katoika 1 week unaona mpaka president anasema I had unprotected but then
I took a hot
zuma alichukua shower bana
alafu yeye sunajua tu ni matos tu
wala kwa kama mweri
but hapa hivi for the Yankees yangu kuambia tu please protection. Na sisemi hivyo juu nataka kuanza kuuzia ma CD. Nasema hivyo because we care. Na vile kama don't go down on anyone else. Kama uko sure wewe peke yako ndo unakula kutoka kuyo sahani.
Yeah, hiyo sahani za kuleta infection.
Because also how do we make like regular testing not scary? Because that's another thing.
I think that will always be.
Si kuna there's a testing kit.
Oh, so there is a test kwa
kitu. You can do it.
Because watu wengi hata hizo those test hizo ma testing kits na nini are maybe but watu wengi kuambia hapa ama a doc akiingia hapa aseme okay now the five of you guys it's test time. Kwa like
hiyo sasa hizo ziogopa. Kuna time ningeogopa. But you, I think you, hizo stories are testing kit. So hizo seka kazako anafakwa tu nayo kwa
kiasi. It should be sensitized as well.
Sikia zaka na vya dem. Kabla vue suruali, okay.
Every test.
Yes, yes. Yeah. Yes, yes. Testing is easy. Would you try your shit like
if the testing kit? But maybe I should start
you. Testing kitambo was very difficult. Now it is easy.
It's easy, yeah?
Yeah, ila 15 minutes of hair. Right? Uta wana ngoja pala 15 minutes.
Lazima ujidunge.
Ah, wana kudunga. The one I was done kitambo, nilikuwa na jishuku.
Be anything that you... Me ni kupaka na yonu mbe ya blood sugar. The fact that you have to lick yourself.
No, all the time. All the time. So, kitambo... I did one at Nairobi Uni.
Test?
Eh.
Oh, okay.
In the 90s.
Kama nazaliwa.
So, okay, <I'll> bye.
Nakumbuka, iyo 15 minutes unapatiwa iyo story, alafu naambiwa juu ya lines, alafu your mother, alikuwa shasiti hizo, nini iyo kitu kwa mbali. So mother akaenda akaiangalia alafu akakohoa kidogo. Nikajua kuisha story. kuisha story yangu. Basi hata hiyo nguvu ya kutembea hadi paliziko. Ah, sikuwa na hiyo nguvu. Kwa najua tu alafu nikiangalia inakaa pink. Si pink. Nikaa unaionea mbali lakini haiko. But that is some scary.
Scary. Yeah.
When I was a young guy, it was some scary stuff. Ya,
ya mwisho nikienda ilikuwa bado mnachapishwa hizo. Alafu already unaijua umeenda so many times unajua mambo ya maline. Lakini bado mtu hiyo time tuko hapo alafu analeta stories zingine hapo kutu hapo. Alafu
hata uziski.
Kidogo anakupatia uangalie. You see? Mbako na mulizo ulisema line gani bro?
I forgot my lines. I walked me through lines.
Kitu ni mwaka fani ni. Anakuliza, so now that you know you're negative, what are you going to do? Give my line to Jesus Christ.
It's a party after party.
Mtu alikuwa anajifanyisha vile unaenda kuchange.
Ujue hiyo ni mwafu alipiga can protected na mtu sabe pachikie.
Hey, unprotected jo ilikuwa gaina.
Ukienda pale kuna zile file una open.
Napiga hesabu.
The usual suspects.
Hey, unprotected
yule na yule na yule.
But I think vile tu umesema, I think kunafaa kuanza tu campaign flani, especially on TikTok.
Yeah.
Very super.
Video tu ikuwa tu super tu, demo onyeshwe vile sehemu nyeti ni zaleta shida.
Nah, I still insist.
So mimi,
majunia.
Hata saizi, ni nenda kublemi hii rate, na nitaitua masajonisi, but nenda kublemi on girls not being girls like they used to be. Me love that old school shit. Ile kwa napasiu jo for 3 months. Jo badai unapeo girl. Unapewa school expect una basta nati less than a minute. Goja.
Unajua move kwa nini?
Goja mpaka una feel kwa nenda kuchia.
Unajua kwa nini ili change? Unajua some of us were pursuing deliberately to kutua putu me maintain. Unangangana. Kama mwafu alikuwa gana shortcut. Amepasulio mekata naenda kupasulio nini? Mkono. Inamsaidia. So siko na ngangana.
PNC.
Partner in crime.
That mini, that documentary inaitwa The Silent Epidemic.
Yes.
Oh yeah.
Itoke 1991.
Yeah. Yes.
Ilikuwa ngori hiyo.
But hata kulikuwa na maposta kila mahali.
But hizo za sifili za magizo mama VD.
Unaacha tu hiyo story.
Hizo vitu kikumbuka mtu yake imehangi.
I think you should make a comeback.
Tuja.
No, then you need the documentary if it's still there.
Afanya remake.
Because Mimi missed it now. And that's how many years later?
Kuzo vitu zilikuwaga.
But 24. Tukua
baka, unakunga tukio primary school. Ile standard 6 na nikuwa STD. Kule, STD ten. Kilikuwa, kuna time
pale kwa mlango.
Sikakuwa mingi sana.
Kuna ka video fulani kalikuwa online, But authenticity yake ndo tulikuwa. Kuna jamaa alikuwa anachukua video ya dema kidoz. Alafu anaileta, anaifikisha huku. Alafu anafungua slice yake hapo. Unaona tu worms. Alafu unaikumbuka? Ilikuwa karata na kitikawe.
Yena kunganikio no dem.
Kumbe ilikuwa
nasty. Ilikuwa nasty. Ile yeye mwakutu.
Worms.
Yeah. Tuwake hapo.
Dairy.
Tafadhali tukeni.